A fresh kid, Uganda.
For Dini Kebongo. Eddie Acton. Tweyanze, tweyanze. Atenga mutegeza siri mubampane lutalo lwa kumusima luno nalwo lekandulwane buli lwenyumya mu Buganda mwene nyumiriza ebyo bulimi ebyo bulamu nebyenjigiriza sifa abalina bumukwagaliza na kwefiriza na nyingira masengera ni ayinza okunyimiriza oli muzungu relax kaka naye kwena kungu wadoya iklasi nyo mboli mukungu bwoba tomanyi goma sina kikoyi osana mpingu komaweka ewomwe Buganda gye bali kuzika
tweyanze tweyanze
tweyanze za tweyanze tweyanze.